Yeah, this is next producer, man. Kuru JB, kuna nani? 1B, kama kawaida.
Inerudi ya master, the new faster. Tana master father than fading superstar. Nangoma kama bunda la karata. Jim, nani pata, nani pata.
Nina benda kwenye jam, ile sen. Inaitajika, umziki ni mtamu na utadum. Watazidi kuhukanga. Ninapenda kwenye kemu, hile semu. Ninaitajika, umziki ni mtamu.
Wanasikia tu, sky's the limit. Wadhi waliofika wasemi kama kuna maspirit. Kilizo waliandaji, what if they cheat? Kupani bala, na itaj 8 kit. Naomba watu wangu more than a minute. His verse nizi andike nikiwa backseat. Silani kalamu, ready to vomit. Kupanga na kupangua, sila fifth na repeat. Zimezane zenyewe, help me to do it. Ni rap non-stop, kwenye beat na fit. Streets zimenyamaza zinangoja another hit. Like this one itapokelewa na mnagani. Wakikubali daima, itawali angani. Wakikatawa niambie nielewa dharani. Kamitavuma kinyama nikipele kwa jangwani. Masikio ya viziwi ya funguke wasikie. Bubu waroge nami ndimi zao zitulie. Vipofu wasiwe na hofu vitu wao ni wapakulie. Wapate kuona tena mikongojo wasitumie. Kisha ngoma tungie wote wakati wa wote. Popote walipo wanifilu wasichoke.
Inaitajika, umziki ni mtamu na utadumu. Watazidi kuhukanga.
Ninapenda kwenye kemu, hile semu.
Ninaitajika, umziki ni mtamu.
Yaliopita sinwele, akili ni nywele. Kila jamana zake, kichwani ziko tele. Na ikiwa na upara basi paka mafuta milele. Mduna tupa kisogo hapa tunaganga ya mbele. Tusiangalie nyuma huku tukijikuna vipele. Squeeze ni message, tusikilizi makelele. Kulingana amri anahodha na orodha vipengele. But always on time, zikigonga kengele. At the right place, bila kubatisha. Ni vipande vingapi mbavu nataka kuunganisha. Nikizidisha kimya mama fulani natarisha. Kumaanisha machache anadisha na mengi anakasirisha. Pindi napowasilisha hoja hizi ngomi na petition. Inibidi nifanyi hivyo juu na wakilisha. Adui na hani tambui pembe zote anatisha. Mlango kifungwa na pita na dirisha. Kisha ngoma ntungie wote wakati wote. Popote walipo wanifilu wasichoke.
Ninapenda kwenye kemu, hile semu. Ninaitajika, umziki ni mtamu na utadumu. Watazidi kuhukanga.
Ninapenda kwenye kemu, hile semu.
Ninaitajika, umziki ni mtamu.
Sijapote mwana mpotevu, nimeitikia wito. Bado niko imara kubeba mizigo mizito. Napeleleza kwa makini, yani jicho la fence. Chanye kinaendelea ndani ya conference. Kikao cha faragani, tama ni kunimaliza. Ni hukumiwa by the appearance. Jaji karubandika nana juu hana experience. Upande wa mashtaka, una hata kipande cha evidence. Hence, all I wanna know is the difference. Now it's up to you, my fans, family and friends. Nishikile nisianguke, ninyi ndio nguzo. Jukwani nipande, nishinde hilo tuzo. Nia na madhumuni, ambatane na mauzo. Dunia ni duara, pia bara kuna mafunzo. Asiyefunzwa madili kamili jela atafungwa. Huko wanangangania mabaki kwa amaki. Taki kabisa ni chimbe nao maandaki. Nazingatia kukuza kilio cha haki. Kisha ngoma tungie wote wakati wote. Popote walipo wanifilu wasichoke.
Nimerudi young master, the new faster. Tano master father than fading superstar. Nangoma kama bunda la karata. Je, mnanipata, mnanipata.
Ninapenda kwenye kemu, hile semu. Ninaitajika, umziki ni mtamu na utadumu. Watazidi kuhukanga.
Ninapenda kwenye kemu, hile semu.
Ninaitajika, umziki ni mtamu na utadumu.
Get serious, get serious, get serious.